a man is Tyro. Tyro and a simpan. Yeah, yeah, yeah.
Ovinyumisa, 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 baby. Kubanga, ovinyumisa, 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 baby. Ovinyumisa, 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 baby. Kubanga, ovinyumisa, 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 baby. Katungo verera, kutwale kawalungi, ebintu tubirye. Nekabira bakuwa kubanze kolina nina nina lina obulungi bolina osana mpeta mubakukuni n'obukuku njagalo njagale ng'omukuku kiriza nze nkulya amapete paka mu nnimiro mu nnimiro. Ovinyumisa, 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 baby. Kubanga, ovinyumisa, 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 baby. Ovinyumisa, 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 baby. Kubanga, ovinyumisa, 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 baby. Wagala kufayo wa my love, nebo zimbola zichaba testo balaba. Abalungi banji na inze sibalaba kwe my eight. Angolele vinyuma, ule mobisi kwa njuchi. Onandi sa baby musala, lekanfune kusala. Nemokulio musala na ika tuzirie. Tuzinywe njagala tunyumirwe. Obulungi bolina, usana mpeta muba kukuni nobu kuku. Njagalo njagale ngomu kuku. Kiriza nse nkulia mapete paka munimiro, munimiro. Ovinyumisa, 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 baby. Kubanga, ovinyumisa, 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 baby. Ovinyumisa, 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 baby. Kubanga, ovinyumisa, 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 baby. Katungo verera, kutwale kawalungi, ebintu tubirye. Nekabira bakuwa kubanze kolina nina nina lina obulungi bolina osana mpeta mubakukuni n'obukuku njagalo njagale ng'omukuku kiriza nze nkulya amapete paka mu nnimiro mu nnimiro. Ovinyumisa, 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 baby. Kubanga, ovinyumisa, 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 baby. Ovinyumisa, 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 baby. Kubanga, ovinyumisa, 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 baby.